Quando eravamo, sai, corpo, con i campi di cacchiera, in cambio di un percuccia, ma a me, ora ho di me il cacavano là, a me sono anche da sopra, ma io in cambio di me, a cavaco di te la sara, o se ho un corpo di cucini, a me da se tu mi darare io sara, o di aria, ma a me sa di cadai.
Waxaan ugu maqalaa shacabka inay laamiyaasha iyo wadooyinka ay gubeen maxaa sababay?
Walaali waa la waqfadaa dadku waa caban karaan, waa mudaaraadi karaan, qaaligoo soo fadhin karaan, laakiin isa waxu dhacaan oo dhulki la guro oo dad la shiro taasa waxa maxay in dad shacaba walaaliyo ama wax gaaraan baa ka cabsanayni sidaa darteed wixii ay sanayn kareen waa
ma jirtaa in ciidamada booliisku ay rasaas nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya dadna ay ku waxyeeloobeen?
Even police come here or Mahabis with a Hanivati with the Araka or Hanima Makada, but he could be in or is a leader in any town. But if you saw your end, even guys have very easy and I could defy him how this is. Her cast the rock of bark where our army. You must show sorry, Araka or Tisoy or Rosan of Kakaya.
So, Lola of Maragban of Waduma.
Arkay.
Waxaan ugu maqalaa gabadha dhaawacantay inay tahay xaaska maxruumkii dhintay xalay. Arrinta maxaa ka jira?
Waakiista qabay way jiraa, laakiin iyadu mudaharaadkii ixtaa kuma jirin meel dadka socodka meesha iska taagan
yahay. Gabadhaarka hadda xaaladda ka waran magaalada, dadkii weli meesha way tuntay yihiin baalay, waana bartamihii magaalada barxadda weeye. Maxay ciidamadu sameeyeen?
Waxaan isku dayeynaa in aan hawsha xal weelo. Wax kasta oo arrin ah oo aan wax ku hablin karo baa samaynaynaa insha allahu haddana waxaa matan isu hayanayso waxyaalaha cabashadaa oo ay dadka qabaanna waxa rabnayaa wax ka qabanna
agartay mudaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay dalbanayaan in ciidamada booliisku ay soo qabtaan ciddii ka dambeysay dilka qofka shacabka ah ee dhintay. Marka ma jiraa wax tallaabo ah oo ciidanka booliiska ay ku soo xireen ciddii dilka ka dambeysay? Marka laga reebo wadooyinka ay dadku taayirada ku gubeen, ma jiraan gaadiid iyo meherado ganacsi oo ay wax gaarsiiyeen dadkaas?
Waa mutaaraadki maanta dhacay waxyaalo badan oo khasaara tirooyinka jiraan oo tirooyinka waxbaa laga gubay oo laanla taagay iyo waxaasaa lagu gubay meherado kuwii wareegsan areeniyada si wax gaarayaan baa naga shaqay. Wareegsan khasaaro weyn oo saas u weyn oo xagga maalka ah ma jiraan.